Downloaded from mylovezedmusic.com.
It's fresh.
Diamond.
Just another good song.
Ndavutika kungani ya chibondi ndikaganizira mpaka misozi pano ndakupeza bola tikhale awiri chikondi chathu chichidzapanga mbiri mamiwe ndikuyamikire kukongola ngati wapoda kale ndiwewe khapalibe yanga make ndidzakukonda mpaka udzakalambe ndasayina kale kutirekanisa sizingateke so kamba kamba sizingalephere nthawi ikadusa dzakhala chete iwe ndineyo takwatirana tirana takwatirana sitingasiyane takwatirana tirana takwatirana kolo mvula ibwere takwatirana tirana takwatirana ndidzanyowa donse takwatirana tirana takwatirana iwe ndineyo takwatirana tirana takwatirana sitingasiyane takwatirana tirana takwatirana kolongondo ibwere takwatirana tirana takwatirana ndidzamenya donse takwatirana tirana takwatirana
hanta kulibwi notisasiyane teile iwe ndine mpaka kumanda ndikaganiza konse iwe ndine sangati chose awili ngati nyumba ndikonde iwe ndine tilipa chikondi kaniza chikondi ndizovuta ndeundimvetse ukazandiputa nzazungusa olomwina kulusa nkaniza chikondi ndizovuta undimvetsetse baby
iwe ndineyo takwatirana tirana takwatirana sitingasiyane takwatirana tirana takwatirana kolo mvula ibwere takwatirana tirana takwatirana ndidzanyowa donse takwatirana tirana takwatirana iwe ndineyo takwatirana tirana takwatirana sitingasiyane takwatirana tirana takwatirana kolo ngondo ibwere takwatirana tirana takwatirana ndidzamenya donse takwatirana tirana takwatirana zakale zaiwalika chikondi chakumana bolo mavuto abwere bola tikukondana
zakale zaiwalika chikondi chakumana bolo mavuto abwere bola tikukondana
iwe ndineyo takwatirana tirana takwatirana sitingasiyane takwatirana tirana takwatirana kolo mvula ibwere takwatirana tirana takwatirana ndidzanyowa donse takwatirana tirana takwatirana
iwe ndineyo
takwatirana tirana takwatirana
sitingasiyane
takwatirana tirana takwatirana kolo ngondo ibwere takwatirana tirana takwatirana.